Mangi ame nawe nkosi yami yonke imihla yophila agwambe.
Oh,